efwayo kumposa inei lelo lesa wandi alimsungile amakaya muti tayamo mele pamwe wani imwelesa wamaka ena wamaka abanaji valeseka bantu shakwete pomwana lelo lesa nampala ni kwata abana nali chisoso umeso ya bantu mose lelo lesa nansamba inende muvombela Chetekele ni pamaka yakwe Jehova Rafa Allah miposha Nepila mamulila Enala mikumuna He loves you Namapepo yenu yose Ala miasuka Ala lesa wamaka Ala imwe wamse Ala lesa wamaka Imwe wamaka Ala lesa wamaka Imwe wamaka